salama Krishna sifi. Fish and a cola fish, life in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, kima pace, Mr. T. Nipotea sinza, mitaya ndani ndani. Kombo somebody ya wema, nipate the money. Anti samahani.
Amini
mgeni kwa naulize njie, nenda kanisani. Ndo nakutana na Shabani na mjua. Na msalimia,
Shebi,
hame uchubua.
Shebi,
anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wana kuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwini jumba kirakshari. Unambiwa kuna kupari baga ngonge mjumari. Na kuna habari kama watu wana ponda mari. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on prize, eyes on prize. Ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on prize, eyes on prize. Tajiri kapagawa bei tumemwagarasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi makuzi makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Bona that is not good news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want trouble? You people. Mind your business. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business. As long as you don't get in my
eyes
way.
Eyes on price, hey. Hey, ladies and gentlemen, it's just a tip of words. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwagarasi.
Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way.
Classic music.